Oh my, 내 환영이 가만히 손이 되나 굳은 댁 Bobo, I'm taking Bobo rap to the next levels. 원배니 유렘 토토 모토후 모토후 하인기 기통 같아 좋기 빠따니 와이피 권나 좋기 펀야 같으니까 round here 파티한테 살림만 아니면서 나 plan B young king flow 사우사 기토지 zimekataliwa 니 우차후 kama kinga zilizovaliwa 미나타가 kile kiti kilichokaliwa 스맨디 미쿠차나 sana 바보 ndo 리보자리와 skie 사사 미나지사카 chapa 니기기기타 kapuni na bonga na lamata 나지쳐레야 미스탈리 kisha 냉기에 chaka 니기루디 나 kamata 나보비penda 니예 choka san choka 시나 무다 kubishana na vijana fake 키니오나 나 tajire basi na pishana bank 미미 나 wanangu kama samata na gank 웨지 kuleta story 자키 mama mama but a point OMG ipo that's my dream team chocha rap bongo tulisha team matozi wana kujikuta wenda wazim diyo nani dialo minikuta na waijim nshake wana lala studio na umbea pakuche save ya hamna shida ghetto mashuka meupe mama zako wana niganda ganda kama kupe bada hii session enda zangu zenji kula pupu here come marapa bovu na wafieka ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka usholi stack uyana nitawacha nikizeeka na wala kisha na fungulia sound home theater yombe calm down relax sit back mishabiki wa damu wa msimbazi simba kwa kukinupisha nimelikalisha kimba panya paka kafika cha kukushauri chimba tafika mpaka ulipo fata pesa zilipo piga pini pande zote hallelujah wilipo blandi kubwa filipo sitishwi na vitisho vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho nafanya yango and got no fucks to give fighting for my life to live nipo studio wana mwita wenta leta kato live shida yako weni wakitabo mechakata tease first heart kapa leta hand I'm taking a shot for lease go my back to back he's back to back he's back to back for a party to pat keep it black in black kula skit on black kula poka na kuleta bla bla to tack no matna nazid kufanya nazid kusanya nazid kuhanya nazid kwa kanya mnanjia tapanya na idea za chanya mnaibia nkifanya ikana hii nikipanda chato nataka ni flow wanataka niwe kama before hawataki nikisanuwe jo minataka nizikamuwe flow sache paka wani kwa luwe no misinaga maluwe luwe no kiwalani miniagiza do sasa basi vya bule bule no Shade, siku posti japo Isha bros delo peji ina mabo mengi Wekuwa mpole I'ma take you off for your birthday Madada wa mjini buwana Usuape gambe Utasikia hiongo mako mbona pambe Zangu mikuwa piga pini You gonna come back You ya beat ya boba mgoma kambele Yeah, here we go, here we go Hili dundo medawa kulevya iliko Sia wa uni tunafata pesa ilipo Haya sasa kama unavyo tona here we go Like I'm Fosca Preach, preach like I'm pasta I'm a superstar, don't you know my fault Mimi bombe, usiri ombe, tuku ombe Na ma rapa wako bovo bovo Usiri gombe, usiri gombe, usiri gombe Nye ma slay kwini miso danga usiri gombe, gombe Ukishindo kutunza familia Ukiludi utakuta Nobody's home Na wana uyuza tamuzi ya nani Na pengine utakuta Nobody's home Sasa kwa wale wano itaka vita Tutapigania wapi, no fighting zone Kwenye crew yangu wona mweza nani Salmon, Conboy, nobody know We out, yeah Rooftop, PNT, baby Kapo, Toyo, yeah, yeah Petty Money Rasta Oh my, SMG Y'all already know